tuchenji kuku kwa njia siku moja tuchinji kuku hata mgeni akija weka mwamba itatizo nini jamani pesa ujamani itatizo wengine na watesa itatizo nini wanangu pesa na itatizo wengine na watesa ata siku la bata kizipata kula bata mambo mengine anafata balote kula bata kizipata kula bata mambo mengine anafata ujamani itatizo nini jamani pesa na itatizo wengine na watesa itatizo nini wanangu pesa tatizo wengine na watesa we basi kula bata kizipata kula bata mambo mengine anafata ameseni kula bata kizipata kula bata mambo mengine anafata tunamsaka sana tukimpata atakoma tunamsaka kona kajificha hapa au kajificha pale atupigi mayowe kumtishia sana huyu wetu kijana ila majusi bwana alipata zari mzungu kumuibia chombo cha dola mikononi kaingia upata upenyo kidogo akakimbia ila wengi raia wenye gazabu na wenye hasira pia walimuungia kirako na run run kakutana na moran kapigwa sana sultan sasa yuko taban ayayayayaya itatizo nini jamani pesa o jamani ndo tatizo wengine na watesa ay itatizo nini wanangu pesa na ndo tatizo wengine na watesa basi kula bata kizipata kula bata mambo mengine anafata balote kula bata kizipata kula bata mambo mengine anafata ujamani tatizo nini jamani pesa na ndo tatizo wengine na watesa tatizo nini wanangu pesa na ndo tatizo wengine na watesa we basi kula bata kizipata kula bata mambo mengine anafata ameseni kula bata kizipata kula bata mambo mengine anafata shangingimi macho unaitoa unaikodoa igodo kodo alafu unajizodoa zodo zodo tatizo pesa unini fanya tasmini tena fikiria kwanza ebu kaa chini usije ukazimia we na masera zako sisi tunatumia we sisi tunatumia ugepi we na mistunyo sinza singeri music flavor tunadum na tunaishi kikonsha zimwamba amini kwamba ni show show kila idara oh she's on agakaja itatizo nini jamani pesa o jamani tatizo wengine na watesa ai itatizo nini wanangu pesa na tatizo wengine na watesa basi kula bata kizipata kula bata mambo mengine anafata balote kula bata kizipata kula bata mambo mengine anafata o jamani tatizo nini jamani pesa na tatizo wengine na watesa itatizo nini wanangu pesa tatizo wengine na watesa we basi kula bata kizipata kula bata mambo mengine anafata ameseni kula bata kizipata kula bata mambo mengine anafata weka mwamba weka mama tumia zote mama we mpaka ziishe kwanza tumia zote dada we mpaka ziishe kwanza tumia zote mama we mpaka ziishe kwanza tumia zote dada we mpaka ziishe basi tia sala mama atia sala pande zote tia sala mama atia sala tunacheza tia sala mama atia sala mpaka beri tia sala mama atia sala nasema umemwona bata anavyo kata kata anavyo luka bata mwenyewe utadata kwanza bata 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 jamani bata 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 tena kwanza bata 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 jamani bata 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 tena bata oh hizo naga kanja ni 26 ndota na kuruma mjinta baloteli mfano ndota wena kuruma aina naga kanja ni mwamba ile ile shee.